kunokuncane nje ebengizindla ngayo kulezi insuku lendaba ukuthi uNkulunkulu wasidalela ukuthi sibe nobudlelwane naye. God created man in his image, and people are people of relationship. Ngithi umuntu wazalelwa ilokho ukuthi uyafisa ukuba nabanye abantu, ufisa ukuba nabangani, ufisa ukuba nomzali. Ngisho uNkulunkulu wadalela ngisho lokho ukuthi bekhona umshado, ukuthandana okujulile phakathi kwabantu ababili. Bazalwane, uNkulunkulu wasidalela konke lokho kukhomba ebudlelwaneni bethu noNkulunkulu. uNkulunkulu wasidalela ukuthi sibe nalolu budlelwane noNkulunkulu njengobaba wethu. Uthi abe ubaba wethu osithandayo, sikwazi uthando lwakhe, sikwazi ukusivikela kwakhe njengobaba ovikelayo, sikwazi ukusondla, ukusinakekela, sikwazi ukuqondiswa kwakhe. Sathinteka kakhulu, abanye benu beningekho, kodwa savakashelwa umunye umama Uganda.
Okay.
Uganda, yebo. Angithi wasixoxela ukuthi ekhula ngokwesiko lwakubo, uma uyintombazane nje uzalelwe ekhaya, ubaba akakuphathi kahle ngoba uyakwazi nje ukuthi hayi wena uzokhula nje ushade usube umntwana womunye umuzi. Abaphathwa kahle-ke ngothando amadodana ngoba basemzini. Ubexoxa-ke ukuthi yena-ke ngesikhathi encane ubaba wakhe bekwenzeka ukuthi adle, bese amadodana-ke onke beza bezohlala nobaba bedla kanye naye, kodwa amantombazane babeshiwa eceleni. Kuthi-ke lokho bekubuhlungu kakhulu kuye ngani, ngoba ubaba ubemthanda kakhulu, uthi ubengenandaba nenyama elidliwayo. Uma noma bengayitholanga, kodwa uma bengahlala nje kubaba, hhayi bekuzoba mnandi. Uthi-ke lokho kwaqala kwadala isithombe singafanele sikaNkulunkulu kuye. Kodwa uNkulunkulu wamhawukela-ke waze wabona ukuthi uNkulunkulu akafani nobaba wakhe. uNkulunkulu ungubaba omthandayo ngempela. Kwakheka ubudlelwane phakathi kwakhe noNkulunkulu. Kangokubuthi ukhuluma konke noNkulunkulu. Ubexoxa ukuthi bekuye kwenzeka ngisho ukuthi aswela nje ukuthi awu, eyi namhlanje ngifisa ukudla inyama yenkukhu. Bese athi ubaba wakhe wasezulwini athi, baba ngicela, awu ngicela namhlanje inyama yenkukhu. Bese-ke kubekhona umngane-ke omemayo ukuthi woze uzodla nami. Kanti uma eseyakhona uthole ukuthi yina aphakelwayo inyama yenkukhu. Kwakheka ubudlelwane olunjalo phakathi kwakhe noNkulunkulu. Ubudlelwane nomntwana nobaba. Kwazi ukukhuluma konke naye. Bazalwane, lokho kwaba isibusiso esikhulu kimi. Kanti-ke uNkulunkulu usifisela sonke lobu budlelwane lukaNkulunkulu ubaba. Ukwazi ukuthi uyangithanda, uyazi ukuthi ukwazi ukumethemba ukuthi konke avumelayo, futhi konke okwenzakalayo empilweni yami evumela yena ku-right. Ngikhumbula enye indaba lenye intombazane obeyisondelene kakhulu nobaba wakhe. Babekwenza konke kanye, babegijima ngisho ukugijima konke kanye naye. Kanti kwelinye ilanga kwenzeka indaba elibuhlungu emehlweni, kwakungena angazi noma indlavuza yini, kwaba impumputhe. Ngelanga kwaba mnyama, akasaboni, akasakwazi ukubona izinto. Bekunzima-ke kuye. Kanti ngelinye ilanga evuka nje ekuseni wathola ubaba ungekho engekho. Hayi bekunzima kuye lokho ukuthi baba umshiya nje kanje angiboni lutho. Sekufanele azame manje ukuthi asicingela ukudla, acinga iphodwe, asiphekela, acinga acinga indawo yokugeza, uyabona. Ayi ekugcineni ayi waze wadinwa, ayi wabela waphumayela ngaphandle, waze wahamba nje. Kanti uhamba nje uqonde weni. Kanti esezofika nje weni khona lapho weza ubaba esembamba. Ubaba wamtshela wathi mntanami bengikhona. Kodwa bengibona ukuthi uma kuthi ngilokhu ngikusiza kukho konke wawungeke ufunde ukuthi uzenzele. Ingakho ungathi ukunyamalala nje kuzubona ukuthi uyakwazi nawe ukuzenzela. Bazalwane, sinobaba wethu osezulwini osithanda kakhulu. Uyavuma ukuthi sihlangabezana nobunzima ngoba unenhloso enhle ngathi. Ubunzima kukhulisa ukukholwa. Kusho ukuthi sinale nhlanhla-ke lo baba wethu osezulwini ongubaba wethu osithanda impela, obala ngisho izinwele okusho kwehubo neBhayibheli lisho kanjalo. Sinobaba onjalo, sinomsindisi uJesu Kristu ofaniswa nomyeni odela ukuphila kwakhe, faniswa nomelusi futhi odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Kodwa ngisho umyeni emshadweni othanda umakoti wakhe kunempilo yakhe. IBhayibheli lisho futhi ogeza ngisho umakoti wakhe ngezwi. Bazalwane, sinomsindisi wethu uJesu Kristu osithanda ngothando lokugcina. Kanti ke sinomoya ongcwele. INkosi uJesu washo wathi ngiyahamba ngizonishiyela umduduzi umoya ongcwele ozonholela eqinisweni lonke. Futhi ke izwi liyasitshela ukuthi uhlala kithi, sinomoya ongcwele kaNkulunkulu phakathi kwethu. Njengoba bengisho ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wobudlelwane, ufisa ukuthi sibe nalobu budlelwane naye, ubudlelwane okufana nomthwana nobaba wakhe, okufana nomakoti nomyeni wakhe, hayi lokho kwasemhlabeni bazalwane okusidalela izinyembezi, kodwa umyeni ophelele. Kanti ke okwesithathu ke ukuthi sibe nenhlanganyelo nomoya ongcwele okugithi. Wathi ke nginishiye kodwa ngizoba nani kuze kube sekupheleni komhlaba. Manje mhlobo wami, mhlambe siyaqonda lokho, kodwa mhlambe ezimpilweni zethu sibona kungathi angikwazi. Bazalwane, yini okukusivimbezela ukuthi singakuzwi lokho? Ngiyazi ukuthi kuyini ukukholwa. Ubudlelwane bethu noNkulunkulu kungokukholwa. Kanti ke ukholwa kuza ngokuzwa, babisho kanjalo, kuzwa ngezwi likaNkulunkulu. Bazalwane, kudingakala ukuthi sazi lamaqiniso esifundiswa ngazo ngezwi likaNkulunkulu, bese ke siwakholwe, siwathathe, sikwenze kube ngokwethu. Isitha-ke bazalwane, siyasiqambela amanga njalo. Lifisa ukucitha lobu budlelwane phakathi kwethu noNkulunkulu. Isitha siyasitshela ukuthi asithandwa, siyasitshela ukuthi uNkulunkulu akanandaba ngathi. Kodwa bazalwane, masingavumeli lawa manga. Asithatheni lamavesi akhona ezweni ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu abathandekayo, ukuthi sihlengiwe, sithengiwe, sikhethiwe, siwafake ezinhlizweni zethu bese siwakholwe. Bese ngokukholwa ngimphathe uNkulunkulu njengobaba wami, ngikhuluma naye njengobaba ongithandayo, bazalwane ubaba ufana nobaba wendodana yolahleko indodana wayonile wayisaphaze konke kodwa ngesikhathi ethi ubethi uzoya kubaba bese axolise amtshela ukuthi uthanda nje ukuba njenge neko kodwa ubaba akamnikezanga ngisho ithuba lokukhuluma lawa amagama wayelokhe kaphinde engqondweni ubaba esekude wamgona bazalwane sinobaba unjalo isitha sifisa ukususa kuye ngoba siyahluleka senza amaphutha bese sicabanga ukuthi uNkulunkulu akasangithandi cha uyangithanda kakhulu uyangona bahlobo okwenza kakhulu ukuthi sihluleke endleleni singafinyeleli kulokho obekufanele sifinyelela kukho ebudlelwaneni bethu noNkulunkulu lesithombe esikhona esingafanele sikaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu uyasithanda ungubaba wethu ungumsindisi wethu usithembisile ukuthi kekashiye uzoba nathi umoya wakhe ongcwele kufanele sazi ukuthi ngaye umhlengi wethu lokho konke kungokwami kokholwa kungokwami and akuncikile ekwenzeni kwami kuncike kulokho ukuthi umsindisi wami wangifela wangihlenga siculile icula ukuthi hlengiwe limnandi lelizwe lizwe hlengiwe ngekazi lemfana yena wakwenza konke esikatefa wamemeza wathi kufeziwe kwahephuka ikhethenisi ebelihlukanisa abantu noNkulunkulu ethempelini kwahephula leli khethenisi ebelihlukanisa ubungcwele ngcwele bukaNkulunkulu indawo ethempelini nabantu lapho bekungena nje umpriesti kanye konyaka kufakiwe nentambo kuye uma kuthi kobo bebesaba ukuthi uzofa uma efe ubezodonswa ubengakwazi ukungena bedingalo futhi asingcwelise kuqala engakangeni kodwa inkosi uJesu Kristu wangena wasilungiselela wasenzela waba umhlawulo opheleleyo lokuthi sikuthethelelwe izono zethu kuze thina manje singeze ngesibindi esihlalweni somusa wasenzela konke lokho bahlobo okwethu ukuthi sikukholwe bese sikukholwa sikuphile uNkulunkulu sikhuluma naye ngayo le ndlela sibe nengqondo elinjalo ngaye ukwazi ukuthi ungubaba wami ungumsindisi wami ungumyeni wami umoya ongcwele ungimi unami ngaye owangithandayo owangifelayo kwangathi uNkulunkulu angasiza cela sivale amehlo baba wethu sezulwini siyabonga kakhulu ukuba nobaba onjengawe uba nomsindisi onjengawe Nkosi onozubuzwelana nobuthakathaka bethu. Nkosi siyabonga. Uthi singeza ngesibini esihlalweni somusa. Usuku nosuku. Siyabonga futhi Nkosi ukuthi uyasitshela ukuthi angekho ongasimangalela. Ngoba Nkosi wena wasifelayo futhi uyasingxusela. Uyasimela. Siyabonga Nkosi ngalokho. Sisize ke Nkosi ukuthi indlebe yethu singayibeki ekukhulumeni komangaleli wabazalwane kusathane osimangalele emini nasebusuku nakuNkulunkulu esitshele ukuthi hayi wena ngeke kulunge esitshele ukuthi hawu wena usibone kakhulu kakhulu kebusa kwami kweleka hayi wena awuthandwa uNkulunkulu kodwa Nkosi si Nkosi sisize ukuthi singamlaleli kodwa sibambelela kumsindisi wethu sibambelela kulokho asisenzele khona sibambelela kulokho futhi asakwenzela khona ukuthi namanje uyasikhulekela sisize Nkosi ukuthi sikubone sikukwazi ngokholwa siphile budlelwaneni nawe kuze sibe nentokozo yomntwana omncane uma ekubaba wakhe ekwazi ukuthi angidingukukhathazeka ubaba uzonginikeza uzongithengela ubaba wami uzongivikela noma ngilala angidingukukhathazeka angidingukusaba Nkosi sisize izwi lakho liyasitshela ukuthi uthando kuyilokho ukuthi wena wasithanda kuqala futhi liyasho ukuthi uthando luphelele luxosha uvalo Nkosi kaningi thina siphile ovalweni siphile ovalweni lokuthi I'm not good enough mina ayikho indaba yami mina uNkulunkulu uzongilahla cha kodwa Nkosi sisize ukuthi sibone lolo thando lwakho Your unconditional love towards us. And Nkosi sihlale kulolu thando. Sihlale kulokho ukuthi ngazi ukuthi ngihlengiwe, ngithengiwe. Uqalile umsebenzi empilweni yami uzoyifeza. Sinikeze Nkosi ukukholwa kunjalo. Nkosi sinikeze intokozo yakho. Nkosi kuphele namhlanje ukuthi siphile ovalweni. Ekungabazeni kodwa sukela namhlanje siphila ekuthembeni ekuthokozeni kuwe ekwazini lokho osenzele khona sikwamukela ngezandla ezimbili uyasitshela ukuthi kuyisipho somusa sinikezwa mahala njengesipho okwethu nje ukuthi sikwamukele kanti ngisho ukukholwa uyasipha khona Siyabonga Nkosi ngendaba elisimanga levangeli. Sicela ke ube nathi ngomoya kongcwele ufeze lokho kuhle ezimpilweni zethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.